Hey,
hey,
G Fun. Hope you like this, man. Mr. Mouse,
Jay-Z, Mr. Handsome. Mfumu ya gumao.
Two kids, jobless. Zingilo lutelo na mdarkness. Neze na hope yo enda po kuskulu. Wana nitauka wambidi ati nenze sili, nenze sili. Uku kupepa nde pepa ani change. Madam walenda utabie very strange. Wadamba kukuranchi that janky. Na lemo na moses kashi na lepo na panshi. 17 mwa bati ni mafuna kuvile kanza mpira party. Olo kutimu kambati ni matende. Ni maseka palasi nozifunsa. Tibu shefi vena ni pitamo ni mapresha. Life ni tawasrui ni nalema. But footy ni vena voice queen. Ainita na zina no niuza kofina.
Shina umoyo kulibe anafikila patopu. Ushinisa olo ena they don't support you. Favor from God who appoint you. Aza kusula but they can never stop you. Chetekela chabe. Chetekela chabe. Chetekela chabe, chetekela chabe, chetekela chabe. Apa nili na challenge, joli pila za lenti. Manje manje futi ninkale palenti. Deidi ni pempela kwa eova pa makwacha. Nitamanga deidi mumawa ine kukacha. Hefiri deni pese kapa street. Nitamanga mawa pa kazulo ninkale fiti. Mfiti nazo sizini mbelela piti. Kunifya ntamadezi ya sano ninkale wiki. Papite za kazi na ikolo yudwala. Chibale ninkale po mwezo. Kutandala ungala nti magani so chifu kwa maviona. Ikafika usiku so ukangi wa kukona. Ena lupempele lati ukafe mpawi. Ozi walini hadwe kwa mulungu nintawi. Jiwe wiu niga umarapa beta. Unajichete kelo wante usaka mveka. Shina umoyo kulibe anafikila patoku. Ushinisa olo ena they don't support you. Favor from God who appoint you. Aza kusula but they can never stop you. Chetekela chabe, chetekela chabe, chetekela chabe, chetekela chabe, chetekela chabe.
Music ifikile pano nomba ni wani ye. Ama fans ama guys bada mudi ne. Same people nje vantu wenze kuseka. Awa vantu ni vantu bati osa yembwelela. You got the keys to success yako. Iwala vakudala kumbukila na wanzako. Ya unga pushinga but sisi vibaransa. Umaesa kufunsa but supeza ansa. Apo mkwini na ikatika na BP. Nafipi na bondi ndefuai kwa GP. Nchito ziliko na wadez ni za bradi. Yeso pili kisha tamsi ni pasa chansi. Wamdala wawafia shita walale. Tikole flower shupa fifuayo kuwa sendia. But futi ni mvela voice queen. Ini tana zina no ni uza kovina.
Shina umoyo kulibe anafikila patoku. Ushinisa olo ena they don't support you. Favor from God who appoint you. Aza kusula but they can never stop you. Chetekela chabe. 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 Chetekela chabe, chetekela chabe, chetekela chabe.
Yeah, thanks to my engineers, there's more, Conjizo, and everybody in the studio, man. Hey, you all sit, Westwood, YGM, yeah. Atan, Atan. And your test. To achieve a shock of your eyes.